Downloaded from ilovesandmusic.com.
Problems over here.
Greatest of all times.
Microphone. Yeah. Microphone killer. SG Slot.
T-O-P-E. Boys.
Hello, Kalanganya.
Let's come on. So, Malaniga. Ganai puti ke the Bolani Capito. Kuya kuvika wino kumukaka baby dope. Wilaya teka sana paka puna. Pula paku pula mata kote ya kuteka feya.
Uline busu shipukunye muchifuku shini 50 baloi yo kukua nana molo shini kapito sana mami yo kuwa kewa koso.
Sam,
te ya kuteka feya.
Machite convince tu ya tende shekatara. Umfachobu imbolo wishi gatu waliparo. Chambaso. Te ya kuteka feya bonfie. Kwisha kumini wajifuikako. Teno mkelo teya pita no kukwita kuma.